kuja touches.
Amani chama CCM tumechagua, chama chenye amani Tanzania. Mwaka huu lazima tunachukua, na hakuna atakaye tuzingua hii. Wapinzani wote wanasikitika, tena na machozi ya wabugujika, wakiona sisi tunavokimbiza. Ili chama, ili chama. Tangu huru CCM inashika nafasi ya kwanza, wapinzani mikia mtai soma namba. Wapinzani wamekwama,
eti roho zao zinauma.
Tawatawanya,
alafu anasema
CCM ni chama, chama, chama pinduzi. Wapinzani wamekwama, kwama, kwama kabisa. CCM ni chama, chama, chama pinduzi. Wapinzani wamekwama, kwama, kwama kabisa. Magufuli anatosha, anatosha hivyo. Nasema tena anatosha, anatosha huyo. Ura zetu zote tumpe magu, tumpe magu, tumpe magu. Wapinzani wasipate hata kidogo, dogo, watazingua. Wasipate hata kidogo, dogo, watazingua.
We,
wapinzani wamekwama,
eti roho zao zinauma.
Tawatawanya,
alafu anasema
CCM ni chama, chama, chama pinduzi. Wapinzani wamekwama, kwama, kwama kabisa. CCM ni chama, chama, chama pinduzi. Wapinzani wamekwama, kwama, kwama kabisa.
Shit.